show. Epa. Time set to get going, pick it up. So we jump forward, sing about my song. As the brave young man, time to confront. Race to the beach, time to confront. Epi nang boys, we be la front. Wadiwa hit avant, jadi wagulu confront. Kwa mpe mulosh to the jump tone. Zesi boko ya foku, bedi wagulu confront. Demu go ina akusa confront. Chadi wofan for you, akwamsa front. We wali nyaku leme sa front. Ofsi gazo yeka akwamsa front. Baso mi va feme mwesibe ku front. Temu kiri za kuseri la kufa ku front. Kalempe mulosh tundu chomton. Zesibu kwa ya foku wedi wagulu ku front. Sirimu uyo fetwa mini ya front. Covid uyo tumekriza front. Mukulu gudi kwa lemede ku front. Yeah, our front. Uganda bambi watayi nyo front. Malifu babo do bakule nyo front. Badia banywa badia. Badia banywa badia. Badia banywa badia. Banywa badia reka lila. Kawembe jalio mzanyo gotu zanyo. Stress down happiness ku front. Balide down abakozi ku front. Mkulu gundi kwale mide ku front. Yeah, our front. Boss war you akusa ku front. Obude boma luwa wakusa ku front. We wali njibi kule miya front. Wasigaze uyu kiwi kusa ku front. Mama chika hawa yantade ku front. Chivola wafuba nyomu ntake ku front. Balinze na baba kunga bande miya front. Mbibi wazi vya mara bine miya front. Chachi jolaga e kusa ku front. Oba kwa viva kwa vide kila stand. We wali njibi kule miya stand. Badia banywa badia. Badia banywa badia. Badia banywa badia. Banywa badia reka lila. Kawempe jalio mzanyo gotu zanyo. Stress down happiness ku front. Balide down abakozi ku front. Mkulu kundi kwale mide ku front. Uganda bambi watandi kabulunji. Goma sama sango kuba naka wogu. Gabantu fed na tukufa mbunji. Katu fed no tuzika mbunji. Uganda bambi chechi kutakula. Defense EM4 wa makatike gacha. Staffu baji na yama gezi temuli. Abuina temuli.